Tandoori salon. Niyo pose kesa kunkala muchikoni neka. Leave me alone. Atu ya na vela meso ya naona. Just leave me alone. Masaini ni ambiri unanipasa ninayaona. Ninayaona. You say you miss me. Chiku kango nilangiza baby. You say you love me. Sindine upalalawe. You say you wanna be with me. Koma yo ningani pakamwa. You can't be serious. So if you boy ingole fire umpate fie. Umpate fie. Udanda ula jini na kuchokambo. Lame asini malizapo. Uye wala jinezo tuma. Si wenzo ona. You were too busy for me. Lelo ukamba na dula. Sini honeka. Komadionse ni kapelo kusakila ni kubounsa. So ati ukamba jani manje. Nangama serious ya choka kutimanje. Mafoni back to back yango nila manje. Kuti ati bwanji tikumane. Chawama tachinja na manje. Umbele mwenenzo mbele la naiwe. Gati chinga kuwamize kusiva. My messages ni maona ukatuma. Ni mavera chabe ule siku pweza ukatuma. Kairi uma ni kumbuka chabe chikayuma. Chikayuma. Say you miss me. Chiku kango nilangiza baby. Say you love me. Sindine upwala lawe. Say you wanna be with me. Koma yo ningani pakamwa. You can't be serious. So hey, if you want ingole fire umpate fie. I don't care. Umpate fie. Umpate fie. Music blog.co.